kenda basi enda na imeweza imeweza na ukibebwa basi bebwa na yo kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain mina my champers tuna pop my champagne adi mama bloti ana call my sanse aki dani ni my gunshot za bunde nani squeeze tumekafunga tukatupaki ndio maana mi udunga kama sumari na kitu imebaki ni kumea tu kitambi juu ndani ya walenje nina kambi ya ganji na squeeze sina rende nina ganya wafuasi imeweza imeweza na kakienda basi enda na imeweza imeweza na ukibebwa basi bebwa na yo kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain kitu safi and a chain chain mali safi and a chain chain mini kama dread after nywele shaggy baby better and improve making power moves daily siku hizi siwezi lose chance niko rada deadly na kama mbia rima siwezi kosa pepe upeni enga deli cheze kami na kam na my yanks na my drinks acha bashi benka speaker ya matri wakiteta kiako they wambie call police kaimeweza imeweza na kakienda basi.